alino mukisa buli atamukama atambulira makubo ge
itakatonda wange
kubanga onoli emirimu gy'emikono gyo oliba wa mukisa era olirabe ebirungi
ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
itakatonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya onokola kinga ndina singa manyi
katonda wange
is my defender bwe waba numba gwe mpita
katonda wange
Mungu mpa manyi ayi katonda oh luno lutalo lwendi mukwetaaga okumpanirira mukama sitani akutekanisa ajiyuya yuya oh bali mu maso ge bafukamidde bakuba mavi bakwerabidde ebirowoozo bibali ku bugagga bwokka obutalina fayida yadde abamu gye bajja obugagga babuzaabuza naye senjagala bubo ayi katonda sitani tajja kunfukamiza obugagga bwe bwabyoya otokanga bisanja ayagala balwana sanyuka waliwo bayomba kyemba mpereza omu katonda wange w'omukulu yeye katwanira ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
katonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi
katonda wange
is my defender bwe waba numba gwe mpita njagala nkusinze nga gwe watonda gwe wabumba amawanga nga gambe nga tibuli kimu okisinga oli katonda munene newe wataba mmere ndiba mulamu bwe wagamba ogalulira ani kati ng'obulamu nabuwaayo gyali nsinze omuna nti kuba nnemesa gwe mpita ddadi teri mulala gwe ndi wabyange yenna oyo yamanya byenkola yampa yankuŋŋaanyiza obugagga obutalina buyinike sitani mulimba ebibi ebiri mu katemba omutima gwe gwakyuma alabika talina magumba nsinze omu katonda wange ali mukulu talinvaamu mukama wange byonna bisinga ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
ta katonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi
katonda wange
is my defender bwe waba numba gwe mpita
katonda wange
mukama katonda nkwebaza okununulanga ndikusinza n'emmeeme yange yonna obutaweramu nawaayo omwoyo gwange sirikusuula omutima n'omubiri gwange birikusinzanga nkozesa kyoyagala taata sirikutenguwa nasigaza kwesiga gwe mukama atajja kujulukuka bandeeta kamatanta bajja kusaanuka bakimanye nti olinga lwazi tosobola kusirituka mukama olusinga olusozi sayuni yamanyi bwe ndiba
yamanyi bwe ndiba
oyo katonda ataleka baana be kulya butanga kwensaba buli kyange naluŋŋamya
yamanyi bwe ndiba
yantegekera byenkola byonna
yategeka byenkola
katonda omulamu ataleka baana be kusaanawo yamanyi bwe ndiba
yamanyi bwe ndiba
oyo katonda ataleka baana be kulya butanga
yategeka byenkola
yekka kwensaba buli kyange naluŋŋamya
yamanyi bwe ndiba
yantegekera byenkola byonna
yategeka byenkola
kusana